Bomber Movie.
Lazima tuwin. Lazima tu win, maisha itachen tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima tu win. Maisha itachen tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ni win, matrophy si cup. Lazima ndae kama ndugu kwa map. Ni watuwe kwa block na rap. Lazima ni shike mareka sinap. Lazima ni trap. Nadae kujani kishop. Nitoe maziwa kwa cut. Aiba mindugu waki switch ni start. Nadae kuwi ni pay my award. Down below ni metoka kwa mad. Kapi yangu si chingri ni major za mad. Designer juchini jisquizi membran. Nadae mabanda nzifunge kwa band. Rolly for tech na Richard kwa hand. Wish za mko na deku zigrant. Wakibonga na songa sijale wakichantu. Sitry kunikos kuna kitu nimesunda kwa pani peke na ni motivate. Kape sekondani sezi debate. Kauja istav wezi relate. Past yangu ni dark that's why na repent. Masidi ni wengi jani protect. Deo ikikol sezi reject. Na mpenda sezi pretend. Na chill na mabros nipate na lazima tu win. Maisha itachen tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will.
Lazima tu win.
Maisha itachen tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Muki ni die, lazima utakanja na die. Nipande na ndege kwa first class. Ndeka mta yangu kwa atlas. Basangu ni real kapasta. Msom na washaka rasta. Lazima tushinde tuhepe disaster. Watoe wangu ni wa gift ka santa. Wezi compare kurutu na master. Kaprezo ni foto na shofa. Peso ndo napenda so kambali kasido na offer. Nakumbuka nkidos kwa sofa na die kubust. Maziwa ka sponsor. Talk ni chip ka ukanji sibanji. Wanayapi zori bazi bambi. Nyamaza kwa ubanji maganji. Wajakoya uniko lazima sina bangi. Tuka shizo brown. Niko high kwa stu na dai kutoka kwa ground. Ni maril daily ni surround. Aminia lazima tu win. Tuka shizo meal. Maisha I change ni ishika king. Shopping na bibi kwa German machine. Mamzi uniombea daily amin. Lazima tu win. Maisha itachange tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will.
Lazima tu win.
Maisha itachange tushike mamil. Kabla ni dead ni andike watu wangu will. Lazima ndalipe mandugu mabil. Aminia lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win.
Lazima tu win. Lazima.
Kabla ni dead ni andike watu wangu will.